macho yetu ya kutana hapo mbona nikikugeukia nawe wageukia kwako
naona inanitosha hii lugha ya macho
if you don't care basi minifute hii tatu baby bari ya macho ifilisiduka sijiwezi wahimoshi moto ujalipuka
Ukiona pilau imeiva chini kuna makoko usidharau maji machafu na yozima moto madevu konai ulisema namba yao na mara unasoma na yeah baby bari ya macho ifilisiduka sijiwezi wahimoshi moto ujalipuka